Play the song, man.
Lufa.
I'm the guy, I ni kwa lady, dem ambaye kwenye yake bayo, I'm the buy. Ana rangi ya mtume from Dubai. Die na die bili, nyingi nalipa ili njai sije katili, msingi uwe kamili. Ocha Jumatano, 1500, junge bando la chuo paka tena Jumatano. Sina takataka katapila, katakila demo anayenitaka kwa takila shots. Ila wanasema kila dem anataka kila mwanaume amkatie poch. Sitakupa Indian hair, nitakupa mtaji wa kuwauzia Brazilian hair. Sitakupa Brazilian hair, nitakupa mtaji wa kuwauzia Peruvian hair.
I'm your sweet, sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi. Tu, nataka ni kufanye mwanamke mjasiri ya mali. Kisha uje kuwa mwanamke mjasiri na mali. Napotoka asiri ni mbali. Minapenda milima mabonde misitu king. Bitu vila ini ain't my thing. Ukirusha maswali na majibu hamsin. Ila sinajibu kwa maswali malaini. Baba lake kwenye flow line. Na mama lake tunakunyo waini. Ushanipata usijulize why me. Sweet manka mina deka me. Na kutoka na kuhiti ni mzunguruko tu. Wachunge vifaranga na kunguru huko juu. Inga watu kopisi wa kuduru yupo tu. Tufunge na kusali kufuturu kupo tu. Sita kupa Indian hair. Ntakupa mtaji wa kuwauzia Brazilian hair. Sita kupa Brazilian hair. Ntakupa mtaji wa kuwauzia Peruvian hair.
I'm your sweet, sweet mangi.
I'm your sweet mangi. Sweet mangi. Sweet mangi, sweet mangi.
I'm your sweet, sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi.
I'm your sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi.
I'm your sweet, sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi.
I'm your sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi.
I'm your sweet, sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi. Mtaji wa kuwauzia Brazilian hair. Sitakupa Brazilian hair. Takupa mtaji wa kuwauzia Peruvian hair. Baba lake kwenye flow line. 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 Baba lake